namade namabara sasa ni namade napumzika.
Mwanzo haikuwa easy kuwa na wewe, ulinifanya crazy nusura mimi pagawe. Kipya tukufanya michezo hadi paranawe, ukanza mapicha picha naona bora uolewe. Nikiposti picha na besti Facebook, unatagi kwa shosti zako ti face look. Mie sina wema halali yangu sepetu, rest in peace we binti Amina, kweli ni fiatu. Mapenzi sio star wala pesa, ingekuwa pesa babako angekuwa baresa. Mamako asenge mtosa kwani ajui kutesa. Makaratasi pesa, Monday, Wednesday, mpaka mwisho week. Kila siku ni holiday na marafiki fake. Tulishika Soweto kwenye mbuga Sarafina, na ulinipiga chenga kafe toto, oh mama.
Popote mumona hapo mwambie ni mimi, paro nipo. Popote mumona hapo mwambie ni mimi, paro nipo. So kama mimi sasa ni na madem, na pumzika visa na mabara. So kama mimi sasa nina madem, napumzika yeah. Vita na mabala.
Kinachosikitisha napata salamu kwa washikaji timie. Sina maisha jemedari ni mfamaji. Kuna temu alisema mimi siwezi kuperform. Juzi alituma message, please baby come back home. Kama ni demu, we ni demu type gani, I know. Love is penny bara, where is my crown? Where is my crown? Still nipo towni. Life lipo tati ila mnyamwezi na shiny. Mapenzi sio dini, wejini kisirani. Pia nkiwaza sana na jikuta nipo downi. Monday, Wednesday, mpaka mwisho wa wiki. Kila siku ni holiday na marafiki fake. Tulishika Soweto kwenye movie Sarafina, na ulinipiga chenga kafe toto, oh mama.
Popote mumona hapo mwambie ni mimi, paro nipo. Popote mumona hapo mwambie ni mimi, paro nipo. So kama mimi sasa ni na madem, na pumzika visa na mabala. So kama mimi sasa ni na madem, na pumzika vita na mabala. Popote mumona hapo mwambie ni mimi, paro nipo. Popote mumona hapo mwambie ni mimi, paro nipo. Na pumzika visa na mabala. So kama mimi sasa ni na madem, na pumzika.